Download kupitia pdjtv.com.
Siren, the place, the
Young mama, Shakina Karen.
Siren, on the beat, go zinani andamani moga. Niko street na village wa ni hot. Ghetto youth nimepitia a lot. God, niweke kwa your thoughts. Sina rafiki mina kimbilia kwako. Sendi mahali mina kimbilia kwako. Nioneshe njia ya kukimbilia kwako. God, niweke kwa your thoughts. Rade na kata kujipata nikiforce. Na vile miwe kabidi kwa hizi job. Mwezi ndaila karibia hakuna form. Sina kakitu na deli mikuwa on. Nguvu nawekelea ndo nikuwe donga. Naso napiga zote nishakuwa donda. Miku ya sana sijalingi wa kibonga. Jioni hapo kwa zabe na uzanjugu karanga. Jealousy na ye imetawala hapa kwetu. Wana hate hata kamoja kosea mutu. Situ mezungu kwa na wana wivu tupu. Na mimi na kuomba jani fikirie tu. Ngori zina ni andama ni mob. Niko street na village wa ni hot. Ghetto youth nimepitia a lot. God, niweke kwa your thoughts. Sina rafiki mina kibilia kwako. Sendi mahali mina kibilia kwako. Nioneshe njia ya kukibilia kwako. God, niweke kwa your thoughts. Sina mungine kunisaidia most high. Kana za kufikia niruke kama masai. Najuona nicheki nisikilize tu sai. Hii maisha naishi si yangu na hainikai. Show me your face, nioneshe unanisikia. Niachie sign nijuo tanijibia. I know tafanya mina kuwaminia. Kujajoju mina choka kuvumilia. Nguvu naweke lea ndo ni kuwe donga. Haso napiga zote nisha kuwa donda. Miku ya sana sijalingi wa kibonga. Jioni ya po kwa zabe na uzanjugu karanga. Ngori zina ni andama ni moga. Niko street na village wa ni hot. Ghetto youth nimepitia a lot. God, niweke kwa your thoughts. Sina rafiki mina kibilia kwako. Sendi mahali mina kibilia kwako. Nioneshe njia ya kukibilia kwako. God, niweke kwa your thoughts.
Siren, for the place, the best.
Young mama, Shakina Karen.
Siren on the beat.